mmadụ ọ dịghị mfe n'ụbọchị taa site n'ịgbọsi akara aka ezi ebube m naanị ọbụ aka mma bụrụ gị ruo ebi ebi n'aha Jizọs. Agọziwe akara ka m, agọziwe olu ya wo, Chukwu agọziwe akara ka
m,
agọziwe akara ka
m, agọziwe
akara ka
m,
Yesu agọziwe olu ya wo,
Matinyekwa jere,
Olowo aga n'ulele, na Chukwu n'ụwa,
ihe
nke nyere mmadụ, ihe nke Chineke na-eme,
Matinyekwa jere,
Chineke si emighe
ya.
Ọ bụ na Chineke bulie gị
elu,
ọ ga-amakwa ndị iro gị
ghara ịdị.
Ọ gọziwe akara
ka
enyi m, agọziwe akara
ka
ruo onye bi n'eluigwe, Yesu gọziwe olu ya
wo.
Onye ka mbụ niile chere m, Chukwu agọziwe olu mewo,
Matinyekwa jere,
na ndị na-achọ nwa
agọziri,
nwa chinye na gburu elu
agọziri,
unu ekwuru eji mewo
agọziri,
Chukwu ga-emeru ya taa,
Matinyekwa jere,
otu omekwara n'ime ndụ
agọziri,
oge emekwa n'ụkwụ ụbịa n'ihu
agọziri,
otu omere n'ime ndụ
agọziri,
oge emeru ụmụ agbọghọ bịa,
Matinyekwa jere,
ndị nne na ndị nna ndị ọma na asụ
ụzọ
n'ụwa, oge emeru tata, otu o si mee ya n'ime
ntụtụ.
Enwezugo onye njem, gịnị ka ndabe? Onye Chineke na-asọ ya nsọ, mana taa nwanyị ijikwa eji matọ, ụmụ nwoke na-abọ n'ofu nwanyị itinyere ya n'afọ sị ya bụrụ nwa Chineke obiọma. Nwanyị a sikwa mụ kelere gị, sikwa mụ kelere gị n'ihi mere anyị agaghị echepụ ya. Ọ gọziwe akara ka m, ihe ụmụ nwa Oh, Abasi wakarakam
Abasirim
Abasi wakarakam
Abasirim
Chima Abasi wanu yangu
Patinye kwa jera
Umelu wabyanule
Abasirim
Otisi mbutu ahone
Abasirim Abasirim
Oye urumu kachapu
Abasirim
Achineke masata wo
Patinye kwa jera
Osa wakarakam
Abasirim
Abu Kwame,
Abu Kwame,
Abu Kwame,
Abu Kwame, Abu Kwame, Abu Kwame, Abu Kwame, Abu Kwame, Abu Kwame, Abu Kwame, Abu Kwame, Abu Kwame, Abu Kwame, Abu Kwame, Abu Kwame, Abu Kwame, Abu Kwame, Abu Kwame, Abu Kwame, Abu Kwame, Abu Kwame, Abu Kwame, Abu Kwame, Abu Kwame, Abu Kwame, Abu Kwame, Abu Kwame, Abu Kwame, Abu Kwame, Abu Kwame, Abu Kwame, Abu Kwame, Abu Kwame, Abu Kwame, Abu Kwame, Abu Kwame, Abu Kwame, Abu Kwame, Abu Kwame, Abu Kwame, Abu Kwame, Abu Kwame, Abu Kwame, Abu Kwame, Abu Kwame, Abu Kwame, Abu